Nena ene rori ri do dzula ri rot. Nena ene rori ri do dzula ri rot. U swikela nga u so fhi. I was 17 years old, making on some vows, saying nice things, but love was just a word. Nena ene rori ri do dzula ri rot.
Khambudzo ri dzule ri roṱhe, namusi ho vhifha ene u ḓo dzula a hone. Khambudzo ri lufuno lu hone, kutshilele ndo ku vhona ndi khou tenda ndi zwone. But snini ndo pfha mavharivhari, ndi tshi zama amba naye ari ndi muitabari. Ma sometimes ndi soko pfha ungari ho lufuno lu khou duga, mara nga nḓila yashu. Ma baby girl ndi a ḓala nga ene, nda zwi ḓivha uya mfuna na nṋe ndi funa ene. Sometimes ndi a borea musi hu si na ene, sometimes ndi pfha ungari hu pfhi nṋe na ene. U tshi pfhi love ndi khou ḓivhiwa nga ene, ma love hoyo ndi ri ndi ene wanga mamta. But I was all in the past, my nigga, I'm grown up now.
I was 17 years old, making on some vows, saying nice things, but love was just a word. Nena ene rori.
A lot of things have changed, nanche vanyana gele nigga have aged. Dono guta zwithu zwinzhi to dzi mistake, got a mind of a pick, I can't tell you this cake. Feeling like heaven insane, love is blind if you're living in vain. Back then I never had a man like this, like telling the truth, confused I see.
A lot of things have changed, nanche vanyana gele nigga have aged. Dono guta zwithu zwinzhi to dzi mistake, got a mind of a pick, I can't tell you this cake. Feeling like heaven insane, love is blind if you're living in vain. Yeah.
I
was 17 years old, making on some vows, saying nice things, but love was just a word. Nena ene rori.
Doing everything I can to feel something, cause everything I do feels like nothing. Don't know what to think, how to move, cause that don't really make sense without you. Doing everything I can to feel so.